Viva! Viva! Viva!
Tu-tu-tu-tu-tu-na naima!
The Bad Game.
Ha! Braka chaba baba basa yega! Captain Tira! Braku siri mishalara meja!
Wataka fanya hitra!
Ninataka nishikile! Ata kiliogu ni kamati! Ninataka nibambile! Matoto tatizo jau, yani tatizo ja kijiwe chakula magoni. Siwezi kumkubali, lazima ni mkatai, naogopa pigwa magoni. Minaogopa kuchepuka mke wangu atanikagua. Kuchepuka mke wangu atanisukia. Anaponipenda mama watoto sichukulie poa. Hata nikimtiti lazima yatajua. Kwanza kine mgani unacheza kamsukure. Kwanza hauna mbele hauna nyuma rudi shule. Napolitingisha tingisha, napolipitisha pitisha. Sando nini kausajili ushafungwa dirisha. Sinigalie kibambwani kama unanidai. Oya, takuletea machizo kutoe nishai. Eti nikienda huku niko nawe, mihunono nipagawe. Niteke ya mbala nawe, aturi paka unawe. Minataka nishikiri, ata kiliogu nikamati. Minataka nibambi, uwa msigo nishikiri. Natamani nikamati, uwa msigo nishikiri. Ata kiliogu nikamati, uwa msigo nibambi. Minaugopa kuchepuka mke wangu atani kabua. Kuchepuka mke wangu atanisukia. Wanangu anayejitumia kanguka, mara kanguka, mara kaguza, mara kanguka. Anayejitumia kanguka, mara kaguza, mara kanguka, mara.
Fanya tozi. Nakubali sana mwanangu ponya bosi. Watoto wa Kibamba.
Okay.
Watoto wa Mbezi.
Watoto wa Bicho na Tani ya Tani ya Tani. We mama Tony Lide.
Watoto wa Ibiza Gang.
Kiss!